alinadil heshima kwa kubwa juhudi zake, risala yake karima kila mtu aipate. Ushirikina Rabbi ndiye Mola peke. Alianza wetu chuma risala kuwasomea, waitambue kalima ya la ilaha illa
Sana
wenye wadhuluma mtume wetu nabia
hadi ya kumpenda habibi wala wa mabwana
hadi makali hama
Boom.